Yesu mwokozi wangu, akinielekea kule Golgotha, alijibu moyo akashinda. Tafakari hii kisa cha Yesu mwokozi wangu, akinielekea kule Golgotha, alijibu moyo akashinda. Nyakaza mwendo alipungukika, ijapo safari ni ngumu, naomba Bwana unishike mkono, ite
shake it on, oh no, it's